lokshin banikele zami nami ngidlale ngomshini bathina bangazi noma yini noma mangathini dala kwazi mina ngizothela njengini asithi ke babone lokshin banikele zami nami ngidlale ngomshini bathina bangazi noma yini noma mangathini dala kwazi mina ngizothela njengini asithi ke babone lokshin banikele zami nami ngidlale ngomshini bathina bangazi noma yini noma mangathini dala kwazi mina ngizothela njengini asithi ke babone lokshin banikele zami nami ngidlale ngomshini bathina bangazi noma yini noma mangathini dala kwazi mina ngizothela njengini. Lokshin, but they get a zamin, I mean, Lanning, Womshin, but he never goes no mind. I know my man a team, tell her what he means, I'm a teller, Jandine. I said, take a bubble in a lokshin, but they get a zamin, I mean, Lanning, Womshin, but he never goes no mind. I know my man a team, tell her what he means, I'm a teller, Jandine.